My nigga Beezy.
Ooh la la la.
He was Records, baby. Yeah, that you know.
Oh, Sam's
Ooh
la la la.
Yeah, that you know some point, but Tev.
Ooh la la la.
Yeah. Steve Carey, Carey part of it. Dakika tisini, ponsi ni tatu, rifari unazengua, unachokesha machizu wangu. Asanteni mandugu Bizi kwa kutambua kipaji changu. Almasi mchangani, maji machafu jangwani. Usiku silali, karatasi na kalamu, na chana mistari yangu. Masauti na mwacha mswazi, naifanya kama kaza, lafona leta utani mwana. Kilifona unanita mwana, bado na kipitrili ndomana niko hapa. Niko na mkalo R&B 22 mangi, naichukua hip hop nairudisha kwenye ramani. Deadly combination, Biggie na Paki, Mombasa is burning, enjo irudi nyumbani.
Ooh la la la, wamekubali lakini bado wanafikiri ya sema. Ooh la la la, mina songa ndio mana ata wakilala. Ooh la la la, wamekubali lakini bado wanafikiri ya sema. Mina songa na songa na wata wakilala. Nilikuwa na ndoto ndio mana gurudumu kila siku na sukuma. Miaka 10 kwa game na bado na feel fresh, sitaki kurudi nyuma. Siku zote mina songa, mwendo wangu ule ule wakinyonga. Taratibu nitapata, nikizidi kumuomba maulana. Nipe, nipe, sababu niwe. Nipe, nipe, nisonge mbele. Taji chalipata, wapinzani kakando. Hapa mambo bado, nazidi songa mbele.
Ooh la la la,
wamekubali lakini bado wanafikiri ya sema.
Ooh la la la,
mina songa ndio mana ata wakilala.
Ooh la la la,
wamekubali lakini bado wanafikiri ya sema. Mina songa na songa na wata wakilala.
Dunia bado haina huruma, ilimfanya hata bukuku akamsaliti bwanake. Nionyeshe demu wako, nikuonyeshe ex wake. Wona dhani kwa uzuri wake ndo kwanza kuvutwa kwake. Ambia Anko Merimela amebarikiwa na mtoto mmoja wa kiume. Mwana ndo jina lake, mpotevu babake. Inakwaje basi alaribia CV mama yake. Nasimama kama Jack Chan, na kushanga we ninja. Unapiga tizi nyingi na bado ufanani nami. Wengi wenu mnani disi sababu mnani misi. Na spit more than real, wake MCs na wacha kwenye kiu japo sijuani na feed. Macho yanaona, tatizo hayaonani. Kwa rapa kama mimi so lazima ule majani. I'm in love with the media, lakini media hainipendi.
Ooh la la la, wamekubali lakini bado wanafikiri ya sema.
Ooh la la la,
mina songa ndio mana ata wakilala. Wamekubali lakini bado wanafikiri ya sema. Mina songa na songa na wata wakilala.
Yeah, that's me. Whatever, still going strong, man. I got love for you all. I'll see you. It was Records, baby.